Download it from ilovezedmusic.com.
Hello, Fight Music. How may I help you?
Yeah, what's this, Jan?
Gap here, la puta montan.
Gap here, I'm sis. Sis, le namba ngiyithathile page leyo no ku Facebook. Ngizokubona ngamthola ku chat.
Oh, okay. Ngicabambe kancane ngizokufisela yena.
Uthi ngihlala neyingane. Yesa dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane. Zonke ibheke mina. Uthi ngihlala neyingane ekhaya. Yesa dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane. Zonke ibheke mina. Yazi nje kumanje iswele ukudla, iswele ukudla. Ayeke isikole, ngizamela bona ngingenelele. Kuyi manje iswele ukudla, iswele ukudla. Ayeke isikole, ngizamela bona ngingenelele. Igama lami u-Apiwe, ngineminyaka ewu-19 kunengane eyintathe ekhaya engigadile. Zonke ibheke mina. Khona uSihlelo wokuqala, lona wesibili uSiyamthanda. Bese kuba u-Enzo lo wesithathu uMagcini, uyena ongiphathisa ngekhanda. Khuluma iqiniso wabanalutho, uma wabo wafengelutho. Angikwazi nasemakubo, ngoba udadwethu ube uhlupho. Uyazi umumazi umntakama, ubeyithandela utshwa. Lube bathanda nabafana, meke waqoma uzothola umntwana. Manje ngihlala neyingane. Yesa dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane. Zonke ibheke mina. Uthi ngihlala neyingane ekhaya. Yesa dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane. Zonke ibheke mina. Yazi nje kumanje iswele ukudla, iswele ukudla. Ayeke isikole, ngizamela bona ngingenelele. Kumanje iswele ukudla, iswele ukudla. Ayeke isikole, ngizamela bona ngingenelele. Mpelani ngisize ngokuncane, noma i-uniform yesikole nokudla kwalona osemncane. Ngoba uyena inkinga. Lono wokuqala uka grade 1, untombazana uka grade 3. Lono wokugcina usahlala nami ekhaya while ngisaphanti bite ntambama. Okwabazali bethu kufilifili, bahamba mina ngingakahlakanini. Ngakula nje kuyimina osizi ekhaya besiphila sobabili. Uyazi umumazi umntakama, ubeyithandela utshwala. Ube bathanda nabafana, meke waqoma uzothola umntwana. Manje ngihlala neyingane. Yesa dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane. Zonke ibheke mina. Webhuti ngihlala neyingane ekhaya. Yesa dadwethu omdala owayishiya emhlabeni sencane. Zonke ibheke mina. Yazi nje kumanje iswele ukudla, iswele ukudla. Ayeke isikole, ngizamela bona ngingenelele. Kumanje iswele ukudla, iswele ukudla. Ayeke isikole, ngizamela bona ngingenelele. Yazi nje kumanje iswele ukudla, iswele ukudla. Ayeke isikole, ngizamela bona ngingenelele. Kumanje iswele ukudla, iswele ukudla. Ayeke isikole.
Download it from ilovezedmusic.com.